kabisa, kitu kitamu tena sana kutoka kwa ajikuwa kama vile Raivani. Ikawa natufikisha mida saa 3:06 chikilajua angu kuna mna gani mwala mba ikomba upo. Kuna watu walikuwa wajaribu kutafuta tafuta hapa kidogo lakini poleni kidogo, asiye tulikuwa na hitilafu hitilafu hapa za maswala hii ya simu. Lakini tumeweza kurejea tena na tuko na mgeni wetu wa pili ambaye kwamba ashaweza kutirimba mjengoni. Shukrani tena sana kwa kuwa ambaye kwamba unazidi zidi kutegea 99.9. Naona anapata arafa mingi hapa zinaingia ingia, anasema namna gani, anasema yes mali mali iko pale maeneo za iko pale maeneo za ngoma, anasema kama kawa kama dawa DJ Yahya niko ndani entertainment Friday hapo sawa. Big up tena sana mali mali, say big up tena sana pia mtu wangu ajuka kama vile nani huyo namuona hapa anasema Aizo anasema niko ndani kwa mpigo tena sana DJ Yahya hizo ngoma zimeweza sasa. Shukrani tena sana Aizo. Shukrani kwa wale wote ambao kwa wanazidi zidi kutuma rafa, zikumbuka 0705424587 katika mtandao wa kijamii Radio Domus FM na Facebook page, pale kwenye Twitter team Twitter at Radio Domus FM, unaingia pale aisee utakuwa unapata hashtag kadha wa kadha, hashtag Kang Village, hashtag Amani Mashinani, tutakuwa tunazungumza masuala mengi sana. Lakini sije kakuwa mzungumzaji sana, na tuko naye mgeni ambaye kwa ameshatirimba kuweza kutufundisha masuala mawili matatu. Shukrani tena sana. Mimi namuita au anamuita bwana Shadi. Lakini atakuwa anatueleza basi majina yake kamili, majina ya kitambulisho, ajulikana kama vile nani na anatokea maeneo gani na anajishughulisha na kazi ipi. Shukrani tena sana, karibu sana mgeni wetu siku ya leo.
Asante sana.
Ukiweza kujisikia kwa nyumbani si.
Shukrani.
Kwa majina tu basi ukiweza kumueleza msikilizaji unaitwa nani, unatokea maeneo gani na unajishughulisha na masuala gani.
Jina kwenye kitambulisho najulikana kama Shadrack Okenyu. Lakini kwa umaarufu najulikana kama Kindred.
Kindred.
Natoka maeneo ya Ngong Town. Mzaliwa na pia nimekulia hapa hapa Ngong. Darasa la kwanza nimeanza Ngong Township Primary School.
I see.
Shule ya sekondari nilihudhuria hapa Masai ambayo siku hizi sasa imekuwa ni ya wasichana. Nikamaliza kidato cha 4 mnamo mwaka wa 91.
Jazaliwa bado.
Bwana.
Yes. Kula chumvi si.
Amekula chumvi. Namshukuru Mungu bwana. Kwa vile siku hizi pia boss kupata mtu ambaye amefikisha miaka 47.
Si mchezo.
Sio mchezo, sio mchezo. Wakati ambao tunaishi.
Unamaliza shule na mimi ndio nafikiriwa kama ndazaliwa.
Basi ndivyo hivyo. Wewe pia kuna wakati ambapo utakuwa umefikisha miaka kwangu utakuwa unasema umezaliwa sinyabini, umezaliwa siku fulani, kuna mwingine ambaye atakuwa anakuangalia anasema da. Boss umekuwa mzee mhenga. Kila mtu na wakati wake.
Kabisa
kwa. Hivyo ndivyo naamini. Ila kwa shughuli officially mimi ni seremala. Ila pia niko na shughuli nyingine ambapo ni wengi wananiita mtetezi wa wanyonge. Kulingana na activities zangu kwenye social media na kwenye ground pia.
Kweli.
Mimi ni member wa kikundi ambacho kinaitwa watu wa Ngong WhatsApp group. Ambapo lengo letu ni kuempower watu ambao hawajiwezi. Tuko na activities kadhaa. Tuko na activities kama kuwasaidia wasiojiweza. Kama leo tuko na activity, kuna mama yupo Bulbul ambaye nyumba yake inavuja. Tutamwekea mabati. Kuna yule ambaye yupo pale kijiji cha Madare pia tunamhamisha. Kila mwezi tuna distribute vyakula kwa wasiojiweza, kwa familia zaidi ya 20. Kuna children's home ambao pia tumeadapt. Na haya yote ni kwa uwezo wa watu wa Ngong. Yaani hamna watu wa kutoka sehemu nyingine. Wale wakaaji wa Ngong wenyewe ndio wako kwenye kikundi chetu. Watu ambao kidogo walikuwa wako na ule moyo wa kujua wa kupeana. Lakini hawako wanajua kule ambako wanaweza elekeza zile finances za kwao ama zile resources za kwao, kwa sababu unajua pia dunia imekuwa na utapeli mwingi.
Kabisa.
Ndio wakati ambapo tuliform group, kuna wale ambao walitufollow kwa Facebook kwanza. Na wakaona activities za kwetu na wakazipenda. Na wakawa ni members wa group. Na wao ndio watu ambao sasa tunawaita our development partners, our local development partners. Na pia mimi ni social justice activist. Niko na shida moja sipendi sana kuona mtu anadhulumiwa ama kuhujumiwa. Na no matter how much I try to restrain myself from doing something, wanajikuta tu nishaongea. Nikapiga sabu nikaona hiki ni kipaji ambacho siwezi nyamazia. Acha nifanye kile ambacho ninaweza fanya ningali niko hai. Huwezi jua bana, labda kuna kitu ambacho nitafanya ambacho kitamgusa mwingine ambaye pia atachukulia kutoka kwenye my footsteps into making the world a better place to live.
Shukrani tena sana. Na niko na swali ya kizushi hapa.
Uliza tu.
Niko na swali ya kizushi. Unashani, je, kuna wakati mmoja ushashiriki katika swala ya kisiasa?
Kuna wakati ambao nilikuwa nanuia kusimama MCA. Ila ilibidi nika shelf my ambitions kwa sababu kuna kitu ambacho nilikuwa nikifanya kwa shule yangu ambayo ilikuwa ni primary school ya Ngong Township, nilikuwa board member. Na kuna mambo kadhaa ambayo tulikuwa tunafanya, nikapiga sababu nikaona nikiingilia tena siasa itabidi ni relinquish ile post yangu pale, na kuna vitu ambazo hazikuwa zimekamilika. So ikabidi tu nikaacha hadi wakati ambapo sasa tulirudi pale. Kuna vitu ambavyo tumefanya pale kama board members wa Ngong Township Primary School. For example, kama saizi it's one of the public schools ambazo ziko na computers. Kuna container wifi. Hayo ni mambo ambayo tulifanya kama board members. Ndio. So nilipiga hesabu nikajiuliza, ndio nataka kusimama MCA. Na lengo langu la kusimama MCA ilikuwa ni kuboresha maisha ya watu wa kawaida
kabisa.
Lakini sasa kulikuwa nikapiga hesabu nikajiuliza, kuna sense gani kujaribu kitu ambacho sina hakika kama nitapata? Niachilie kile ambacho tayari najua kipo.
Kipo naam.
Nikapiga hesabu nikaona acha niwajali hao watoto kwanza. Mambo ya siasa basi itakuwa ni baadaye. Hadi wa sasa bado sijaamua kama bado nitarudi Uningoni kwa sababu mimi nasikia kama nimetosheka kwa yale ambayo tunafanya mimi pamoja na wenzangu kwenye group ya watu wa Ngong WhatsApp group. Na mimi naamini kama if we are making an impact on the ground, I don't need an electorate seat ili niweze kuhudumia watu wa kawaida. If at my own capacity naweza saidia wale ambao hawajiwezi, wale ambao ni maskini, wengine ambao hawana hela za kulipa bill ma hospitali, si lazima niwe kwenye kiti cha uongozi ili nifanye kazi.
Kweli.
Lakini pia kuna hesabu nyingine ambayo unapiga kwa vile kuna msukumo kutoka kwa watu. Wanasema kama wakati huu ndio impact ambayo mnafanya kama watu wa Ngong WhatsApp group inaonekana hivi. Na je, mkipewa ofisi officially, si mtafanya vema zaidi?
Takuwa mara nne ya ile
sasa, jinsi mwagoma. Sasa hiyo ndio challenge ambayo tupo nayo. Kwa hivyo kwa sasa bado najaribu kupiga kuna msukumo wa watu ndio. Lakini bado pia naendelea kupiga hesabu zangu kwa vile unajua siasa pia ni siasa mwanangu. Unaweza ingia pale alafu ukabadilika. Lakini sasa mimi hilo ndio jambo ambalo naogopa. Na hakuna yes.
Everything happens for a reason. Na ndo uamue wachane na mambo ya siasa, ukuje uingilie kwa hii kitu. Maybe that was a call and huko umejua. So like they always say, sit you regret. Ni venye dulu attention yako ilikuwa naona inafai kwe huko pande ingine. But now you see this other side, you give direct to the society. No like politics. So man, from my end, mina wana ufai kunini. Just maintain.
Asante. Naheshimu, naheshimu, naheshimu.
Wanashani, I think you tendelea nao baadaye sana. Unaona ni swala nzuri sana, isiye swala nzito sana. Lakini kutokana na jinsi ambavyo umesema, wewe kama mtetezi wa watu. Na pia nimekuwa mimi ni mmoja wa watu ambao wanafuatilia sana kazi yenu ambayo mnafanya pale.
Asante.
Sababu kila mkifanya kwa tunaona pale katika mtandao umeziweka pale, so mimi wanafuatilia sana. Na moja ya kazi ambazo kwa mnafanya ni kuweza kuhakikisha kwamba maybe wale wajane ama wale wagonjwa wako pale at least wameweza kupata maybe kama ni zile madawa, kama ni jumba wameweza kuhakikisha kwamba jumba ni nzuri, kama ni hawana malezi, sana sana wale wagonjwa. Na ndo maana yake siku ya leo tukaweza kuita tukaweza kuzungumzia masuala hii ya afya. Wewe kama mmoja wale watetezi wa watu, jambo la kwanza ambalo kwa maybe ningependa kuweza kuuliza, je, kama mwananchi na pia kama mwanaharakati, unaweza rehitaji the state of public health in Kajiado?
kusema kweli the state of public health in Kajiado saizi na yaeza irate kama tuseme kitu kama 40%, 45%. Bado haijafikia mahali ambapo inahitaji.
That's less than average.
It's less than average. Kwa sababu tuko na tatizo nyingi sana, watu bado wanateseka huku. Unaenda pale hospitalini, acha nichukue example kama ya Ngong Sub County Hospital. Services bado ziko chini. Wagonjwa wengi sana wanafika pale, wana complain, wanasema hakuna dawa. Inabidi sasa anaenda pale anapatiwa prescriptions alafu anatumwa kwenda kwenye chemist kununua dawa zenyewe. Kile kitu ambacho watu hawaelewi ni kuwa ili mtu atoke aende pale sub county hospital inamaanisha hana uwezo wa kwenda private hospital. So mtu akienda kwenye public hospital alafu tena apatiwe list ya kwenda kununua dawa, kwangu naona kama huu ni hujuma. Kwa sababu serikali inastahili kuhakikisha kuwa institutions za afya ziko well equipped. Na kama sub county hospital kuna haistahili kuoperate kama health center. Kwa sababu saizi vile ambavyo tunaongea kusema kweli services Ngong sub county hospital ziko chini. Mara sijui madaktari wameenda strike, mara nurses hawapo pale, mara mtu anaingia pale usiku anaambiwa daktari hayupo. So kuna mambo mengi ambayo haendi, ni shida. Kuna wakati ambapo tumeenda pale tumekuta hata plumbing equipment sehemu yenyewe it was so bad until I got tempted kwenda on Facebook ku appeal tuone kama labda kuna watu ambao wanaweza jitolea ile kazi ifanyike pale. Kuna mtu ambaye amejeriwa pale kama maintenance personnel. Na I'm sorry to say this, it's not witch hunt, but I'm just putting things the way they are. He's really failing in his duties. Na kama yule jamaa amepewa nyumba pale na analipwa mshahara, then zile ni hela za nini, hela za umma, anakuna bure kwa vile hakuna kazi ambayo anafanya pale. Na kama labda angekuwa na challenges fulani, ile hospitali iko na board. Kama labda ni vyombo vya kufanyia kazi hamna, anastahili kupresent kesi yake pale kwa board, ili zihudumiwe. But the fact that a hospital like that can get into the state that kuna wakati ambapo watu wa APDK walikuja kuhudumia wasiojiweza, I mean walemavu wa Ngong. Watu wa Ngong WhatsApp group tuli make very many trips kwenda APDK wakati ambapo tulikuwa tunajaribu kusekiwa wheelchairs kwa watu ambao walileta kesi za kwao. So management ya APDK wakaamua we were making too many journeys to APDK Westlands. Wakasema inaonekana basi kwenu kuna shida. Sisi wenyewe tutakuja. Badala nyinyi mshinde mkija, basi sisi wenyewe tutajiwasilisha pale ili tuone vile ambavyo tunaweza hudumia watu wengi kwa wakati mmoja. They alliance with the office of the MCA, mtumishi Sungura, na watu wa Ngong WhatsApp group, na wakaja. Wakati ndio tulifika pale tukaangalia, tukaona boss pale kuna changamoto nyingi. Kuna changamoto nyingi. Kwa hivyo bado we still need to like do so much. Hapo kwa sub county hospital kuna vitu vingi ambavyo havipo. Tunastahili kuwa na mochari pale, haipo. Tunastahili kuwa na theater pale, bado haipo. Hayo ni mambo ambayo yanastahili kuwa tayari yameshafanywa pale.
Last year wakati ambapo kwamba gavana alikuwa na launch ya scorecard yake ya pili, tuliweza kumuona akiweza kusema kwamba the state of health katika eneo la Kajiado limeweza kuimarika sana, na akiweza basi katika ile harakati ya maonesho akiweza kuonesha jinsi ambapo kwamba basi healthcare ya Kajiado imeunuka juu sana. Je, hiyo ilikuwa tu masuala ya televisheni
ndio kwanza hiyo scorecard alipewa,
ama on the ground masuala ilikuwa different?
Acha niseme kivi, kwenye ground mambo ni tofauti. Gavana wetu tunampenda, tutasema tunampenda kwa vile si alipigiwa kura akachaguliwa. Jambo lililopo na hili ni jambo ambalo mimi wakati mwingi sana nimelisema, isipokuwa pia wakati ambapo nasema haya mambo wengine wanaona kama labda ni witch hunt. Kile kitu ambacho mimi naweza sema ni hivi, advisors ambao gavana Lenku ako nao si advisors ambao wanastahili kuwa pale, kwa sababu ni watu ambao hawamwambi ukweli. Kiongozi ni mtu ambaye anahitaji kuwa na angalau mtu mmoja ambaye hana uoga wa kumwambia ukweli wa mambo iliyopo. Unaona? Lakini sasa kama kuna watu ambao kazi yao ni PR wakati wote, ukiuliza swali unaambiwa mambo ni sawa mheshimiwa, mambo ni sawa mheshimiwa. Ilhali watu kwenye ground wanaumia. Lengo anaweza kuwa ile scorecard ya kwake, yeye alisoma kulingana na maswali ambayo aliuliza na ile information ambayo alipata kutokana na na wafanyikazi wake. Na yeye siwezi mchukulia makosa. Kwa vile kama kiongozi you expect your employees to be up to the challenge. Na wewe mwenyewe utachukua kile kitu ambacho utaelezwa, you'll report it the way it is. But for him to really come to know what is going down, he should come to the ground in person. Asiwe mtu ambaye ni mtu wa helicopter kule juu kila wakati. Information ambayo anapatiwa, anafika kama ni shule, anaingia shule na haezi toka kwenye ofisi. Anaingia kwa shule, anaingia kwenye ofisi pale, anatoka hapo nje kidogo, anaongelesha walimu, alafu anaongelesha wanafunzi, na anaingia kwenye, tena kwenye helicopter, tena aondoka. Anastahili kutembea. Asiye tunampigia upato our former governor Nkedienye, lakini Nkedienye alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anatembea. Nkedienye ni mtu ambaye alikuwa akienda akienda kukagua project, alikuwa anaikagua mwenyewe in person, si kusubiri information kutoka kwa wafanyikazi. Unaona? Lengo kwa huu muda ambao umebaki, mimi ile changamoto ningempa ni let him get to the ground in person. Let him inspect projects ambazo zipo in person, and I think he will do better.
Shukrani tena sana. Tunazidi kuwa ndani ya 99.9 kipindi hewani kwa the morning side. Tuko naye hapo basi mchanganuzi wetu, mwanaharakati mwite Shadrack, ambaye kwamba tunazidi kuzungumzia masuala ya healthcare. Pia wewe kama uko na swali lolote kuhusiana na masuala ya afya, msikilizaji wangu 0705424587, je, ushare na mahala katika hospitali zetu ambazo kwamba tuko nazo, maybe dispensary, ukiweza kupatana na washida moja mambili, ndo baadhi ya swala ambayo kwamba basi tungependa basi uweze kutueleza siku ya leo 0705424587. Tuko naye hapa mgeni wetu bwana Shadrack, na tuko basi tunazidi kuzungumza masuala zaidi kuhusiana na swala la afya.
Radio Dom 99.9, your official number one local radio station.
Kitu kitamu tena sana kutoka kwa Kesela za anakuambia je sore mwadhani. Haiko basi atufikisha mida ya saa 3 dakika 29 ndani ya 99.9 kipindi hewani, nimekuambia the morning side uko na hapa DJ Yahya ama ukipenda majuju kone daktari mwenyewe kutoka kule Mendeza Simba Wanga TV. Niko naye mgeni wetu mtetezi wa watu, mtetezi wa wanyonge, mwite bwana Shadrack, ambaye kwamba pia kwa mjengoni. Niko naye pia Deno ambaye kwamba kusaidia pili kuweza kuhakikisha kwamba basi masuala yanakuwa salama tena sana. Siku leo tunazungumzia masuala ya afya. Masuala ya afya, kama unavyojua basi afya ni jambo muhimu sana kwa maisha ya binadamu. Ili basi wewe kiendelee kuishi, basi bila shaka lazima uwe na afya nzuri. Lakini wakati ambaye kwamba basi tunakuwa na tatizo katika sekta ya afya, basi inakuwa mmoja ya vitisho kubwa sana katika maisha binadamu. Ndio maana yake wanasema kwamba ili basi ukiweze kuwa na maisha mazuri, lazima afya yako ikuwe nzuri. Na ndio maana yake pia leo mtetezi wetu mwite bwana Shadrack kwa hapa kuweza kuzungumzia masuala hii ya afya. Tumekuwa tukishuhudia shida mingi sawa katika mahospitali zetu nchini Kenya, sawa tukiweza kuangalia kaunti yetu pia kumeweza kuwa na mashida tele sana husiana na masuala afya. Unapata amna madaktari pale, ukielekea pale katika hospitali hamna madaktari, na pia ukienda pale unapata pia kama kuna madaktari hamna madawa, na shida tatizo liko wapi? Bwana Shaba,
yes.
Tumeweza kuona kwamba kama serikali ya county inajituma sana katika utoaji ama ununuzi wa madawa, lakini ukifika pale sana sana ukiangalia hospitali yetu ya Ngong, jinsi ambavyo kama umesema kuna tatizo kubwa la dawa, na in hali serikali ya county inasema kwamba ishanunua madawa na imeweza kusambaza katika mahospitali zote, je, shida ni ipi wakati ambapo kama unafika pale katika hospitali unapata hakuna dawa, na in hali serikali imesema kwamba dawa ipo ishanunua na imeweza kusambaza katika mahospitali?
Kuna wakati ambapo tulikuwa na kikao na sub county admin, wakati ambapo tulikuwa tunajaribu kuhimiza watu kuchukua kujaribu kupromote NHIF mbuzi moja afya bora, the Kajiado County chapter, ya na nilijaribu ku raise hiyo issue na the county health officer, nikamuuliza kwa nini situation ya Ngong Sub County Hospital ipo ilivyo, mbona watu wengi sana wanasema hamna madawa. Yeye mwenyewe alisema county ilikuwa imetoa dawa za kutosha na hospitali kuna dawa ya kutosha. Kwa hivyo mambo ya kukosa madawa, ukosefu wa madawa, yeye mwenyewe haoni yanatokea wapi. Lakini kile kitu ambacho hakuwa anaelewa, labda hakuwa anaelewa ama labda alikuwa anajua tu lakini alikuwa anaficha, ni kuwa kwenye hospitali mambo ni tofauti. Utapata kuwa kweli kuna dawa ambazo zimesambazwa kwenye mahospitali, lakini ukifika pale madawa yenyewe hayapo. Unafika pale unatumwa kwenye chemist. Kenda kwenye chemist, wakati mwingine unapata madawa ambayo yapo pale yameandikwa GOK. So unakaa unashindwa tena.
Hali ya kwanza
na gari. Hii ndio mambo gani tena? Unaona?
Na
haya ni mambo ambayo kweli watu wamepiga kelele kwa muda mrefu. Lakini si pia watu wanachoka. Kwa sababu mtu akijituma mwenyewe aende kwenye chemist alafu apate kweli kuna dawa ambayo imeandikwa GOK.
Okay, kweli.
Yeye mwenyewe the best this person can do ni kwenda social media na kupiga kelele kusema ala tumepata dawa ambazo hazistahili kuwa sehemu fulani. Na if the authorities do not take over the case, watu watachoka, watanyamaza, wataendelea tu kuteseka wakiwa kimya. Unaelewa? Tunastahili kuwa na mpangilio ambapo dawa zikisambazwa kwenye hospitali, kwenye lile kadi ambalo linaandikwa pale, wawe na inventory ya kuandika mtu fulani siku fulani alipatiwa dawa fulani. Wakati ambapo wana take stock, wanakuwa wanaweza kufuatilizia zile dawa. Lakini sasa kwenda pale hospitali ni alafu labda mtu hata hajui kama labda dawa ambazo anapatiwa anastahili kuandikiwa kwenye an official receipt. Hapo ndipo sasa utapeli na ulagai unaanzia. Hapo ndipo corruption inaingilia. Okay? The hospital should have an official receipt. If a patient goes to that hospital, anastahili kupatiwa an official receipt kulingana na madawa ambayo amepatiwa.
Kweli.
Na zile dawa ambazo zimekuwa entered pale kwenye ile receipt zinafaa kuingizwa pale kwenye inventory. Lakini saa hizi we are looking at a situation where ukienda pale hospitalini wewe mwenyewe unaambiwa njoo na kitabu chako. That book is not an official document pale kwenye hospitali.
Inakatwa katikati.
Inakatwa katikati. Unaelewa?
Kwanza hata umenikumbusha. Nakumbuka.
Nilikatwa katikati.
Nikienda attachment.
Yes.
Nilikuwa nafanya kwa one of the community hospitals. Though nilikuwa kwa different department. So I'll only comment kulingana na department nilieko. Yeah. Nilikuwa department ya HIV and whatever. Na kudil HIV victims. And like Mgeni anasema. It's a serious case. Kama uko na an HIV positive patient, akuje alafu mpatie kitu na ukose kulist, hata kama ni food, kulikuwa kana hizo maunga manini. So kabla toke hapo kwa profile yake, unafaa make sure umeacha venye umempatendia, unafaa uache hiyo report from A to Z, just in case that patient will come back again next time. Let akipata daktari mwingine itampatia kazi rahisi. And like venye umesema, ukienda kwa hospitali kwa OC na utibiwe malaria, nitakuwa nimeacha data yako hapo. In case ukuje kwa the same hospital next time, utajua huu patient tumemtibu malaria last time. This time tena ni malaria. We'll be able to know mbona malaria again and again and again. But the situation unaandikiwa vitu kwa kitabu, and kitabu kwanza ni ile ya 10 bob.
Ukishaondoka ukienda nao basi ndivyo hivyo.
Na unajua trend kwanza imekatwa na unavaa uziwe kubole. I wonder why they sell it at 20 bob at the same time. So like you're saying, just to comment on hizo kwanza mambo ya
accountability. Yes.
I've never understand huni daktari mgani yae unaenda unafanya hiyo unasomea udaktari and you're still going to unapeleka dawa kwa pharmacy yako imeandikwa GOK, asifu mgonjwa unamuuzia ni kama yeye aliacha kwa pencil ama hakuguza kitabu. No. See, this is a kind of thing yenye that things yenye zinafanya health community health haiwezi grow. And for you to go to a community health yauna bob, unajua society imebeba watu tofauti. For example hapo bull, kuna wale wa at least wanaweza afford 100 bob a day, 50 bob a day, there's that person that cannot afford even a single cent in a day. The only option akonayo kama na feel unwell ni public hospital, si ndio?
Hiyo ya
county government. Akienda huko juu ameambiwa huko atashughulikiwa bure, ana expect umpime, umtibu, kutoka hapo umpatie dawa. Most of the time hata wasee hata wapimagwi, unaulizwa and then they're based on assumption. Unasikia aje ati kichwa inakuuma nini wakupime pressure na nini. Mara mingi awakaguagi umsee ni ugonjwa gani aswa inamsumbua. Based on whatever you'll be told, they'll prescribe for you nini dawa. Unaenda kwa pharmacy unaambiwa hiyo dawa haiko, wanakuandikia. Unaenda kupata aje pesa ya kununua hii dawa naye ya kwenda usinda hukuwa naye.
Kuna case ambapo ni muda kidogo. Binti yangu wakati ambapo nilikuwa Tanzania sasa, binti yangu alikuwa anaumwa kichwa sana. Akienda skuli anaumwa kichwa, kila wakati anaumwa kichwa. Akipanda pale hospitalini anapatiwa painkillers. So wakati ambapo nilipata fursa ya kurudi likizo, mwalimu kaniita akaniambia babake fulani yeye basi njoo skuli. Sikufika pale, akanieleza, akaniuliza, huyu mtoto mbona kila wakati, kila nyakati tu kuumwa kichwa?
Naam.
Nampeleka hospitali? Nasema ndio, anapeleka hospitali. Alafu kulikoje? Nikamueleza kufika kwenye hospitali
madawa.
Anapatiwa dawa painkillers kwa vile sasa au wenyewe wanaona ni ni kichwa tu cha uma. Ikafikia mahali ambapo sasa mwalimu kaniuliza, hata kama ndio kichwa, mtoto ameenda mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, Painkiller. Kwani yule daktari haizi jiuliza swali hata kama ndikuumwa na kichwa? Mbona basi asipeleke afanyiwe tests? Huyu daktari hana ujuzi kujua kuwa wakati mwingine pia ukiwa na matatizo ya macho kichwa kuuma
kweli.
Nikashikilia hiyo advice kwa uzito. Nikampeleka tena mtoto hospitali siku hiyo hiyo. Kufika pale tena walitaka kunipa tena painkillers. Nikamwambia daktari, ah, painkillers tena sichukui. Kwa sababu huyu mtoto ameshakuja hapa for the last 4 months. Mtoto amekuwa tu kuumwa kichwa. Akija hapa painkiller, Nikasema, nikamuuliza daktari, wakati ambapo ulikuwa skuli, ni mambo gani ambayo ulifundishwa kuwa yaweza msababisha mgonjwa kaumwa na kichwa? Akanielezea, alafu akafikia pale kwa macho. Nikamuuliza, mara hizi zote huyu mtoto ameletwa hapa kwa tatizo la kuumwa kichwa, umeshampima macho? Akasema bado ati sisi hatuna hiyo facility ya kupima macho. Nikamuuliza basi fanya hivi, nataka unipe referral. Huyu mtoto aidha aende Kenyatta ama aende sehemu nyingine akapimwa macho. Daktari akasema ah, Kenyatta hutaweza, basi wacha nikupe nini referral ya Mbagathi. Na akafanya hivyo. Kusema kweli, kufika Mbagathi mtoto kupimwa, kumbe alikuwa ni macho. Akapimwa macho, baadaye akapatiwa glasses hadi wa sasa hilo tatizo lilisha, unaona? Kwa hivyo naweza sema pia kuzembea kwa madaktari pia inaleta masaibu mengi sana kwa wagonjwa. Unaelewa? Haya, yule binti yangu ambaye tunamwongelea saa hizi ako kwenye university anafanya nursing. Na yule binti kuna kitu moja ambacho aliniambia dad. Haya mambo ya kwenda kwenye chemist. Eti unaenda kununua dawa, ukiumwa kichwa unaenda chemist, ukiumwa sehemu fulani unaenda chemist. Sio suluhisho. Kwa vile wale jamaa wako pale kwenye chemist wanafanya biashara.
Kweli.
Dawa zao zikilala pale pipa basi hakuna biashara. Kwa hivyo sasa ukienda kwenye chemist ati imeandikwa dispensing chemist, atakupa dawa ndio, lakini hata kupa dozi nzima.
Kweli.
Kwa sababu anahitaji tena urudi pale.
Yeah.
Unaelewa? So instead of going to a chemist, nenda hospitalini tu, heri uende ukaandikiwe prescription pale, lakini nao usisitizie daktari kuwa akuandikie prescriptions ya dozi nzima. Unaelewa? For example, mimi mara nyingi sana kwa miaka mingi, ugonjwa ambao mimi huugua sana sana ni malaria tu baada ya miaka 5, alafu na homa mara kadhaa kwa sababu ya allergy to dust na baridi ambao na nini conditions za hali ya hewa, sio? Mara nyingi nilikuwa nikitumia shilingi 350 na homa inachukua kitu kama wiki bila nusu kuisha. Wakati ambapo nilipatwa na homa, huyu dada mdogo huyu alinitumia prescription ya shilingi 70. Homa haikumaliza siku 3 ikaisha. Sasa nikaanza kuziuliza,
hii ya 300
ya shilingi 350 inachukua wiki 3 na ya shilingi 70 siku 3 imekwisha, kulikoni hapa?
Unajua kuna wakati mmoja pia mimi nimeenda kwenye chemist, tulikuwa na kazini yangu, so tulikuwa tumetumwa dawa. Na hii
dawa kulikuwa na chemist mbili pale.
Ndio.
Kazini yangu walikuwa washauliza kwa ile chemist ya pili, dawa ile ni msanga paka 500. Kuna kwa hii chemist ya kwanza sababu tulikuwa tumeshikilia shilingi 1800 na 100 hivi kwenye mkono. Tukamuuliza yule daktari, ile dawa ni msanga ngapi? Daktari akatuambia ile dawa ni shilingi 1000. Sababu walikuwa wameona tayari tumeshikilia nini? Shilingi 1000 kwenye nini? Ah, yule kazi nao akamwambia, "Ah, shilingi 1000 hapana." Ila atakwenda yule daktari akamwita akamwambia, "Basi ndio fanya hivi. Hii dawa nakuuzia na shilingi 800." Akamuuliza, "From 1000 hadi 800 imekuja aje?" Ah, hatukunua ile dawa. Tukaenda zetu. Lakini tukaja tumejiuliza maswali mengi sana. Mbona basi yule daktari wakati ambapo kwamba aliona tumeshikilia hela ya shilingi 1000, ndio atuambia ile dawa ni shilingi 1000 in hali the next chemist ile ile tu dawa ni shilingi
500.
But but unajua self mara mingi self medication haikuwa advisable.
No.
True. And that's why
hii ni dawa iko imeandikiwa kwa
sababu sasa ndo nakwambia self medication ni kama pia uende OC na daktari akwambie vitu au kwambie kitu ana assume. Both of us can assume.
Yeah.
Naweza kwambia unaweza niambia feelings ni labda inaweza kuwa malaria. Uende huko muongee bila kupima kufanya assumption. More or less na kama self medication. But unajua kama wewe ni patient unafaa utibiwe. Kama ni wajue ni nini aswa inafanya huyu mtoto venye ulisema. Kama ungechukua hiyo whatever like hiyo
initiative
kuambia huyo daktari anataka referral. Ungeenda na assumptions zake. Haungejua mtu huyu anasumbuliwa na mambo. These are the things most in the community we need to take so serious. Unajua hata macho mchina hizi tengeneza macho. Hata mfupa tu ya ku replace mkono hizi tengeneza. So ni kitu tu, health is one thing we need to take so serious. Cuz hata kama health huwezi kuja hapa hivi tupige kazi.
Kweli. Sababu pia naona masaa inazidi kukimbia na tuko na maswali mengi ama tuko na maswala mingi kuweza kuzungumzia. Kuna jamaa hapa anamtuma Rafa anasema vipi DJ Yahe pamoja na wageni, anasema show leo imekubali, napenda sana topic ya leo, lakini nafaa kujua kiini ama chanzo cha ugonjwa kinaanzia wapi. Na I think ndo unaona pale ni Masi. I think ndo itakuwa inatuingiza katika swali letu la pili. Tumezungumzia maswala ya mahospitali, tumezungumzia maswala ya madaktari. Lakini kumbuka ile swala lote ndogojeke maybe malaria ndo maybe tumbo kusumbue, tunarudi on the ground.
Hapo kusema kweli kuna mengi sana kuna mengi sana ambayo tunastahili kuzingatia. Kile kitu ambacho mimi naamini ni kuwa tunaweza kuwa na hospitali ambayo labda haina madawa kama vile sasa mambo yalivyo kwenye sub county hospital pale juu. Lakini kama wagonjwa ni wachache, hata kama kuna dawa chache, hatuwezi kuwa na hizi complications. Unaona? Na wingi wa wagonjwa ndio inasababisha wagonjwa wanaweza kuwa wengi kiasi kwamba hata kama kweli madawa ambayo yapo kwenye hospitali yote yanatumika, lakini idadi ya wagonjwa ikiwa ni nyingi ni ya juu kuliko madawa ambayo yanakuwa distributed pale, bado tutakuwa na tatizo. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho sasa mimi kwa upande wangu ningeonelea kifanyike ni kuwa serikali, both the county and national government, lazima watupatie environment safi
kweli
ya makazi. Hilo ni jukumu ambalo limekuwa entrenched kwa constitution pia. Safety of the people. Sawa. Na watu wenyewe pia wanastahili pia kuzingatia mambo ambayo wanafanya kwenye environment yao. My friend, who expect government kuwa na uguzi pale, wako na wafanyikazi wa kufanya cleaning. Alafu wewe unatoka kwa nyumba yako unaenda kutupa takataka kokote upendako. Unaona? It cannot work like that.
Yeah.
You have to manage your waste. You have to also ensure that ukipata environment safi ya kuishi, wewe pia umaintain ule usafi upo pale. Saizi tunaongea mambo ya dumping site ya Ngong.
Yeah.
Ambayo imekuwa ni kidonda ndugu. Na ile dumping site ya Ngong walianza kuengelea nyakati za marehemu Saitoti. Niko na documentation. Nimekuwa nikifuatilia. Niko na documentation ya kuonesha all the processes ambazo zimetumika kujaribu kusuluhisha ili jambo la dumping site ya Ngong. Mwezi uliopita December, mimi nafanya kazi jua kali, jua kali shapes. Mwanangu pale ungeketi, ungekaa pale. Tulikuwa tunafanya kazi kwenye mazingira ambayo ni ya kuudhi sana, kwa sababu baada ya mvua ndefu, harufu ambayo ilikuwa inatoka pale rafiki yangu. Yaani sasa kuna wakati hata nilifika pale kwenye workshop, hata nikadhani labda tear gas imerushwa sehemu fulani kwa sababu ya ile gas ambayo tulikuwa tuna breathe. Okay? Maji taka ambayo yanatoka pale kwenye dumping site yanapita kwa barabara, yani kiholela tu. Trenches ambazo zilikuwa zinastahili kuguide maji taka kupita sehemu ambayo inahitajika hazipo. Maintenance ya barabara zimekuwa ni mbaya. Watu wanatupa takataka mahali kokote watakapo, kwa sababu sasa dumping site pale imejaa. Kuna wale ambao wanaogopa kwenda pale, hawana hela za kucontract hao watu wa kuokota takataka kutoka kwenye boma zao. Unaona? Kumekuwa na outbreak za cholera mara ngapi in the last 3 months? More than 2 times. Unaelewa? So ni jukumu letu sisi kama wananchi kuhakikisha kuwa tunaishi kwenye mazingira ambayo yanastahili. Usafi lazima tudumishe. Waste management lazima tuifanye kutoka pale nyumbani. Yeah? In such a way that kama taka zinachukuliwa kutoka kwetu, ni taka ambazo zinaweza kuwa processed kwa urahisi. Usichukue karatasi za plastiki unachanganya na vyakula, mabaki ya vyakula, alafu bado unachanganya zinaenda zinachanganyika na waste za kutoka kwenye hospitali. That one cannot work.
Waje tuchukue simu hapa tusikie msikizaji anasema namna gani. Yes. Mzee wa nguvu.
Halo Mr. Yahe na mgeni wetu.
Salamu tena sana mzee wa nguvu.
Ni salamu salamia neni mwaka mpya hapo. Happy New Year.
Happy New Year.
Yes, nasikia mgeni anaongea mambo mazuri sana kuhusu usafi na mazingira ya watu na boma na nini.
Asante.
Mimi ni kitambo kidogo, ni wa zamani kidogo Ngong.
Naam.
In 1981-82, kuna mtu hapo imeteremkia hapo skimu ndio faiza toka Ngong, kutoka hapo kwa maji taka hiyo.
Yeah.
Inapita madhara mpaka hapa, mpaka geti na linaingia kwa mto hii kwa hapa kwetu hapa.
Yes.
Hapa ilisema hiyo ndio imepita hapo.
Yes.
Ilikuwa maji safi sana. Ilikuwa maji safi hata wanyama wanakunywa.
Kabisa.
Leo hii imekuaje bwana daktari, inakuwa ya kwamba hiyo mto ni sewage zinapita?
Yes.
Watu wanachota masiweji kwa watu, hizi maroli zinaenda pale kwa takataka hiyo hapo Katoliki, zinamwaga hapo maji na teremka kwa hiyo mto mpaka inakuja hapa kwetu vet, inaungana inaenda mpaka Mbagazi. Watafanya nini hiyo ushamba na kusuluhisha magonjwa ya makole na vile amesema hiyo Ngong na kadhalika ije? Watafanyaje? Nataka kusikia hivyo, kwa sababu hiyo ilikuwa mto safi
kabisa.
Wanatupa maji taka hapo, kwa nini natupa maji taka? Na sasa tunasema tukae kwa environment mzuri. Thank you very much.
Shukran mzee wa nguvu. Shukran. Aveki mtetezi.
Mzee wetu ameuliza swali nzuri kweli. Wakati popo bado tulikuwa kwenye primary school hapo Ngong Township Primary School.
Naam.
Kulikuwa na sewerage process, kulikuwa na sewerage treatment plant. Mahali ambapo tuko na dumping site size.
Yeah.
Na tulipokuwa tunatoka shule, tulikuwa tunapitia hapo kwa sewerage process treatment plant. Na tunaenda hadi karibu na pale penye kwenye watu wa Kenya Power wameka substation yao.
Yeah.
Yahe usiamini pale kulikuwa na chemichemi ya maji ya kutoka kwenye mlima. Tulikuwa tunakunywa maji direct. Hatukuwa tunabeba maji kwenda skuli. Hatukuwa tunabeba maji kwenda skuli.
Bali chemichemi ilikuwepo.
Ndio, kulikuwa na chemichemi.
Naam.
Lakini saa hizi haipo. Tatizo ilitokea wakati ambapo kuna kware ambayo ilikuwa hapo karibu na Madhare. Wakati ambapo ilifungwa, watoto wakaanza kufia pale. So watu wa county, wa county council, wakakaja na idea, wakasema takataka zitupwe pale ili timbo lizibike kabisa. But people went a step further. Walipoziba ile shimo lile, wakaendelea tu kumwaga mataka pale hadi hizo pipes za kupeleka sewage zikawa blocked. Unaelewa?
Naam.
Hapo ndipo sasa matatizo yalianzia. That sewage plant was supposed to be upgraded kwa sababu capacity ambayo hiyo sewage plant ilikuwa inabeba, population iliongezeka Ngong.
Kweli.
So ilikuwa inabidi that sewage whatever hiyo place ya siwa. Okay?
Naam.
iwe enhanced ili iweze accommodate ile population ambayo ili grow. Kuna wakati ambapo nilisoma kwenye gazeti kuwa kuna milioni kadhaa zilikuwa zimetolewa kushughulikia hilo jambo.
No.
I have no idea where that money went. Maybe I'm wrong. But mimi, if I can remember very well, niliona kwenye gazeti kuna pesa zilitolewa na ilikuwa ni ya kutengeneza siwa ni hiyo plant ya siwa ya Ngong. Aya, wanasiasa labda wataweza baadaye wataweza kutuambia hizo hela zilikwenda wapi. Okay? But saizi vile ambavyo tunaongea, wakati ambapo hao jamaa wa sewage wanakuja kufyoza hayo maji taka ya choo ya kwako, hawajui watapeleka wapi.
Kweli.
Unaona? No. So inabidi wanazidump pale kwenye dumping site. Okay? Kuna bomba ambazo bado zinaelekea hadi pale kwenye dumping site. So hao watu wa Hanisaka ama sewage wanaenda wanafyoza choo yako, alafu wanaenda pale kwenye hizo manholes, wana dump hapo. Na hizo manholes wakidump zinaelekeza hayo maji mpaka sehemu ambapo the former sewage plant ilikuwa. Unaona? Na kwa vile sasa hakuna exit, inabidi zina nini pale? Alafu sasa zinaanza kudrain zenyewe. Okay? What we need to do right now is come out kama wakaaji wa Ngong and take the bull by its horn. Tumuite Lenku. Tumuite the public health officer. Tuwaeke chini the national government to make sure that wako pale. Tuwaeke chini tuambie Ngong imegrow. We don't have a sewerage plant. We need that like yesterday. Hiyo dumping site lazima imalizwe. Lazima imalizwe. Na sijui ni kwa nini kuna hela ambazo mimi huwa najua huwa zinatolewa za kufanya awareness ya mambo kadhaa wa kadhaa, sio? Tunafaa kuwa na officers on the ground, hata kama ni public health workers. Okay, waende kwenye kila boma wafundishe watu jinsi ya kudeal na garbage yao at the source, sorting out garbage at the source. In that, wakati ambapo wale wa jamaa wa kuchukua taka wanaenda kuchukua zile taka, wanajua ili ni taka ambalo inaweza kuwa processed and iwe reused kwa kiwango fulani. Mimi hata kulikuwa na idea ambayo nilikuwa nayo pale sokoni. Mabaki ya vyakula ambavyo vinabaki pale. Kuna watu wako na ng'ombe, wako na nguruwe. Tunastahili kuwa na collection point ya degradable waste. Kama mabaki ya mahindi, labda mahindi ambayo hayataweza kuuzika tena, waende wao wanaiweka at a certain collection point. Watu ambao wanafuga nguruwe, wanafuga ng'ombe, wanafuga mbuzi, wanaenda kuchukua pale bure kwa vile that is waste. You don't need to get money out of it. Why don't you just go take it? Itakuwa imesolve one case. Okay, mambo ya makaratasi and all that, hizo zitakuwa dealt with later on, wakati ambapo the plant ambayo nasikia tu inastahili sijui kutengenezwa hapa kwenye vet farm, if that will become a reality at one point. We are really really hoping that it will. That is the only way out. Sewerage itengenezwe, hata kama plant haitakuwa Ngong town, lakini huo mkono, hiyo njia ambayo maji ya mvua inapitia saizi, hiyo njia ambayo maji ya siwa inapitia saizi, kama vile msikilizaji wetu amesema saizi, I give them a blueprint. They can use the same channel ya kutengeneza a sewerage nini inaitwaje?
That was my question.
Yes.
Ngong as a whole. Hakuna blueprint ya sewer lines.
Ipo.
But how comes bado tuko na leakages and everything?
Because every other person likes passing the buck. Hakuna mtu ambaye anataka ku take responsibility.
So for plot owners ukitaka kujenga apartment.
Yes.
Ndio apartment yako ikuwe connected with the blueprint. Must you pay your own?
Yes. You must pay. But the problem here is
they don't want to pay and they're connected to the blueprint.
I don't think we have a problem with the plot owners as such, because plot owner ni watu ambao wanapatiwa conditions and they have to adhere to those conditions before they start building.
Exactly.
Okay? This is a disconnect between the county government and the clients. It's just a disconnect. Okay? Kwa sababu saizi, kwa vile hatuna sewerage nini, hatuna place ya siwa kuenda. My idea was, why don't they encourage people to build biodigesters?
Exactly.
Okay? It's just as simple as that. Kila mtu akiwa na biodigester, unapewa condition, unaambiwa kama unataka kujenga nyumba yako ama plot yako, lazima pia ujenge biodigester ambayo itakuwa na capacity ya kuhandle majitaka ya choo ambayo yatakuwa yanatoka kwenye the whole building.
Yeah.
With the biodigester, it's in such a way that maji ambayo yanatoka, the eventual product, ni maji ambayo hata yanaweza kunyunyuzwa kwa shamba. Okay? But if the county government does not see the urgency and the need to do that, nasema ni failure ya county government.
Tukirejea basi tutakuwa basi tunaendelea, sababu pia naona muda unakimbia sana. Ni mida saa 3:55, lakini bado tunaendelea leo. Mkuu wa kitengo ametuongeza muda kidogo, kwa sababu hivyo tukirejea tutakuwa tunazungumzia masuala hayo, pia tutakuwa tunaangazia masuala mengine zaidi ambayo iko pia. Naona hapa arafa zimejaa ndani, kuna watu wanauliza maswali hapa. Kumbuka msikilizaji wangu uko ndani ya 99.9 kipindi hewani The Morning Side. Uko nami hapa DJ Yahya, niko na mwenzangu pale Deno mtu wa Dasafi, na bwana Shadrack pia yupo hapa kuweza kuzungumzia masuala ya afya. Kama kuna swali yoyote, say 0705 42 45 57, uliza toko basi, bila shaka tunakujibu.
Radio Dom 99.9, your official number one local radio station.
Yes, najuka kama vile Rasta Man Party kana machezo. Iko notification mida saa 4:02 ndani ya 99.9 kipindi hewani. The Morning Side, I said, narejea tena msikilizaji wangu. Kumbuka siku leo nazungumzia masuala ya afya. Niko na mwenzangu Deno mtu wa Rada Safi. Anakuhakikishia rada ya afya inakuwa salama sana.
Rada lazima tusafishe kabisa.
Juzi ameteta sana, anasema pale kwao barabara kuelekea Ole Polos pale Pundalin, kuna ile daraja inapita pale.
Sasa hiyo daraja yetu
ipo sana hapo. Lakini kabla hapo kabla hapo kuna swali pia likome, ama sijui kama ni swali, alikuwa anasema kwamba anasema I think the problem lies on public health officers ambao kwamba wamelegea kwa kazi yao. Nielekea hapo, shukran tena sana Niki. Yeye anasema anaona kama kwa basi public health officers ndio ambao kwamba kidogo pia wanalegea katika kazi yao. Lakini sijui bwana Shadrack atasema namna gani.
Public health officers ni kweli wamezembea, hicho ni kitu cha kwanza, lakini the county government as a whole pia wamezembea kwa kazi pia. Vile ambavyo mimi nakumbuka tangu ningali mdogo, the same sewer system imekuwa ikisave ngongo, population imeongezeka, na saa hizi the first thing they have to take care of is ensure that your dumping site kwanza imemove, and even if it doesn't have to move, wafanye kama nini, kama dumping site ya Kongowea, zile taka ambazo ziko pale zilichimbiwa shimo, zikaingizwa ndani, zikafukuliwa, zikafukiwa kabisa, alafu mchanga kwa mwaga pale juu. Nowadays it's a park, they don't have to move that trash anywhere. Okay, alafu watengeneze processing plant sehemu ambapo taka zikipelekwa hazitakuwa zinarundikana, zinaingia kwenye processing plant, zinakuwa what do you call this, zinakuwa recycled, na tunapata some new products. Okay, now the sewerage plant ya Ngong, size the county government, what the county government should do is come up with a new blueprint, alafu blueprint ambayo watakuja nayo saizi, they should not base it on the current population ya Ngong,
exactly,
or the population that is coming in the next 5 to 10 years,
exactly.
They should come up with a blueprint ambayo ita sustain Ngong town for the next 50 to 100 years so that we don't have to worry about a population outburst vile ambavyo saizi imetendeka. Okay, so they should go back to the drawing board and see your kesho ama kesho kutwa, they should start as soon as today, because tukianza kusema tunatafuta blueprint itakuwa another long story, kama story ya dumping site ambayo ilianza in the year 2009 or something,
exactly.
Okay, so they should start and they should start immediately. Now watu wakaaji wa Ngong pia, na wasihi wakaaji wa Ngong, kuna tabia ambazo pia zina frustrate public health officers. Kitu cha kwanza, tabia kama umekuta sehemu ambapo pale ni market, umetoka na vitu za market, labda kama ni ndizi, wewe unakula ndizi, alafu mahali ambapo utamalizia hilo ndizi unairushia papo hapo. Don't do that. Tuwe watu ambao wako sensitive na environment, tuwe watu ambao wanajua lile ganda la ndizi ambalo utakuwa umetupa pale, labda ni mtoto wako ataikanyaga ateguke, labda ni family member ndiye atakanyaga ama rafiki yako ataikanyaga ateguke, labda lile ganda la ndizi likioza, ule ugonjwa ambao utapata itakuwa imetokana nalo. Tuwe conscious, we should be environment environmentally conscious, okay? Hicho ni kitu cha kwanza. Public health officers, bado mimi si wasazi bado. Mara nyingi sana tumepiga simu wakati ambapo mvua inanyesha, mtu anafunguliwa siwa, anaimwaga kwa barabara. Unasikia public health officer alikuwa pale na kesho bado tabia inaendelea. Inamaanisha nini? Yule jamaa alienda pale akapoa kile kitu ambacho alipewa, akafunga macho.
That's true.
If you're a public health officer and you're earning a salary, please be content with the salary you're earning. Great. If you're not content with it, resign. Achia mtu mwingine hiyo kazi aifanye. Kwa sababu kazi ya public health, it's not a job, it's a calling. Yeah. Ni kazi ambayo ni kama ya kujitolea kwa sababu ya welfare. Ya humanity.
Shadrack, pia hapo hivyo kwa public health.
Yes.
The same thing I think also goes to doctors, like you are saying.
True.
You know, most of these guys, I think they are employed with the government, alafu wanakuja wanakaa kwa comfort zone.
Yes.
That even if I deliver or if I don't,
salary yangu bado itaingia.
Yes, hello mzee wa nguvu.
Bwana Yahi. Daktari ameongea mahali nikasikia nimeguzwa. Watu wanangojea mvua inanyesha, wanafungulia sewages, wanatupa kwa watu.
Kweli.
Especially hapa Kerala hapo ni Jerusalem. Kuna nyumba zinajengwa zaitwa Baraka Villa hapa tu Kerala hapo ni jati toa kinjabo za timu za hapa tu. Wakati mvua inanyesha, my friend, maji inafungua ya sewage inateremka kwenda kwa kanisa za huko Jerusalem kwa watu.
Naam.
Na nikajaribu kupiga mpaka nipeka kwa WhatsApp. Chifu anakuja anasema hili maji. Na ni maji inanuka. Chifu wetu hapa kwetu hapa, mimi kiongozi hapa kwetu hapa. Anasema ni maji. Na my friend, kama ungefika pale, ungeshangaa. Mbona hawa watu wamejiweza kidogo, wanafanya watu wengine kana si kwamba ni watu.
Kabisa.
Hiyo tabia bwana daktari, mjue hawa watu ma health wa officers wanakuwa mishahara ya bure. Kabisa, hakuna kitu wanafanya. Ikiwa mtu wa serikali atasema hiyo ni maji, na tumeona ni mavi, unaingia kanisani kwa boma za watu, kwa shule ziko hapo,
chani
hakuna, lakini watu akonyesha
itakuwa
hawa watu wa public health wanafanya nini? Na tumeweka baa kwa WhatsApp, baa kwa Facebook, tumeweka ili ndio watu waone kuna tabia zinaendelea hapo. Hapa Baraka Villa Kera kuni hapa tu. Mbona wanafanya hivyo na wakiambiwa hawasikii? Hawa watu wangu wanafanya nini, by the way?
Tutakuwa tunauliza swali. Shukrani tena sana. Nimesikia tu.
Unajua Jerusalem is a holy place. Haifai kuchafuliwa. Shadrack, mimi nilikuwa nasema.
Yes.
Sana madaktari.
Yes.
Hata wakikupatia ni kama msana kupea interview. Jina ni nani, Shadrack huu? Nani? These guys unajua wako kwa government.
Yes.
Wameajiriwa.
Yes.
Knowing that whether he happen doesn't happen, salary yangu itaku. So I think shida ya kwanza ni comfort zone. Hiyo comfortability, and plus wamepewa na nyumba. Number two, siwa line. Based on my personal assessment, when you may assess him, that still goes back to whatever you said, the blueprint.
Yes.
Whichever way possible, the blueprint must to be re-corrected. Because whoever alikama up na idea ya blueprint, weo meniambia septic ya huku iko.
Ilizibwa na
adapting site. Ilizibwa na takataka. Akano kengalea space ni hiyo takataka imechukua, it's so big.
It's large.
So hii blueprint, ndo wasipo ishugulikia, we'll still have, bado tutakuwa. Na hata mbezee venya mepiga simu.
Yes.
So they have to make sure wame-recorrect the blueprint. Make sure zile ma apartment zenye zina exist, so long as when apartment owner, even if they're going to charge you, whichever way they're going to do it, you make sure is all the existing apartments is connected to the new blueprint. Cause mimi naona wale wase walijenga blueprint ya kitambo ya ngong, seems like walikuwa nafikiria kama pande ya current.
years.
Thinking like maybe Karen inge stretch something. Yeah. But then the population in Yemekuja may rise so fast that cannot sustain the current blueprint that we have. And that's why Izima leakages, Asiwa, and everything will still be there. So what I'm picking up on Bele, must tell those guys to relook that game, that stuff again and again and again. And the e-population is to probably in the next like 10, 20 years.
My friends, ni kile kitu ambacho naweza sema. Mambo ya health is entwined with everything else. From maintenance ya roads, kwa sababu roads zikiwa hazina maintenance nzuri, mvua ikinyesha, they block. Wakati ambapo zina block, kuna kwa na stagnated water. That becomes a health hazard. But hicho ni kitu cha kwanza. That dumping site has to be dealt with ASAP. Hicho ni kitu cha pili. Kitu cha tatu, the new sewerage plant blueprint pia is something that they should start working on as soon as possible. Kitu cha nne, educating the public. The county government should set aside some funds. Najua ndio wanalia kuna hela and all that. Yes. They should try and set aside some funds. Yeah, education. Yeah, wakaaji on the way to manage their refuse. And actually, your management, refuse management from the source is the first thing that they should start embarking on, because hiyo ndio kitu ambacho unaona kama labda wanaweza tafuta hela wazipate kwa urahisi. The rest, okay, education ya watu on how to handle their refuse, na kitu cha pili, maintenance ya infrastructure kama barabara. Those are two things ambazo wakianza nazo zitaenda a very long way kutusaidia kutegua mambo ya health ya watu wa Kajiado. But mambo ya dumping site ni lazima ifanyike. Na bado na wasihi wakaaji wa Ngong kwa unyenyekevu, tafadhali, tabia za kumwaga maji hovyo, za kutupa takataka hovyo, tafadhali tuache. Tuwafunze watoto wetu pia kuwa kuna vitu vingine ambavyo havistahili kufanyika. Yeah? Ukiona mtu anatupa taka, usinyamaze, mwambie no, this is wrong. Because wewe leo utatupa katasi hapa, mimi kesho nitakuja nitupe ganda la ndizi, mwingine atakuja atupe ganda la chungwa, mwingine atakuja achukue nguo kukuu atupe pale. At the end of the day, Kiari tuko na dumping site. Okay, we'll have too many dumping sites within the area of Ngong. At long last, if you don't watch out, Ngong is going to become one big slum. We should start acting upon this, and we should start first educating ourselves. We should start loving to live in a clean environment. And the only way to start doing all that is to reevaluate ourselves, to change our habits towards a cleaner, sustainable environment. And if we do that, we won't have to worry about the health system. Hatutakuwa na wagonjwa. Kama saizi kuna watu ambao wanafanya kazi kwa dumping site, na argument yao ni dumping site ikitoka hapo, nao pia watakuwa wamepoteza kazi. Lakini kuna swali moja niliwauliza. Ndio unapata pesa kutoka hapo kwa dumping site. Labda unapata hiyo shilingi 200 kila siku. Kwa wiki moja, hiyo ni shilingi 1,400, sio? Baada ya wiki mbili, utaugua, utaenda kuspend shilingi 3,000 kwa hospitali. Umejisaidia aje sasa? Hapo kuna usaidizi umejisaidia? Maana 14 days, umepata shilingi 2,800, alafu umetumia shilingi 3,500 kwenda hospitali. Zile pesa, hata chakula, hata pesa chakula yenyewe utapata, you will not sustain your kids. Na kitu kingine ambacho pia ninge appeal kwa county government, wakati ambapo watakuwa na cater for hiyo mambo ya dumping site, wale watu ambao wanafanya kazi kwa dumping site, wakati ambao relocation itakuwa inafanywa, tafadhali wapatiwe the first priority, wawe ndio workers ambao wataenda kwa the new recycling plant. Wasipoteze kazi yao, kwa sababu pia wako na familia ambao wanawategemea. Hiyo dumping site, it has to get out of that place, kwa sababu ina affect watu wote wa Ngong. Lakini wale watu ambao pia wanafanya kazi kwa dumping site, lazima masilahi yao yatiliwe maanani, ndio wasipoteze sehemu zao za kupata hela za kulisha familia zao.
I think Shadrack pia unajua when umesema ni poa, dumping site lazima, that's a must be done away with. Na pia umesema kuna hao vijana wanasema wanakulia kutoka hapo. Tuko na dumping site but hatuna recycling place ya ku recycle. So I think the county system or the county government Ngong mzima mimi sijaona place kuna kufanyika mambo ya recycle.
No.
So they need to create a recycling industry. They absorb those guys wenye wako huko wakuje find a
job. That was my point.
So at the end of the day hawajapoteza kazi yao, true, but tumedo away with the takataka and they pia wamekuna job opportunity for them.
Na health pia tutakuwa
tumeshughulika.
So kama tulikuwa tunahitaji labda 1 billion ya health in a financial year, hiyo itakuwa imekuwa reduced drastically because hatutakuwa na wagonjwa wengi. Hospitali hazitakuwa overwhelmed. It's a matter of taking care of the simple basics into a better health system or better health for the people. Mm-hmm. Watu wa Kajiado.
So on behalf ya vijana, ukipigania campaign ya kutoa hiyo takataka hapo, kindly also give them an alternative option. Like a recycling place. Vijana wakitoka hapo wapate job hapo, wasione ni kama wamenyimwa kazi.
So I'll do that. I'll
thank
do
you.
Pia naona kidogo masaa imekimbia sana. Time yetu ilikuwa ishakamilika lakini tumeibaiba time. Shukrani tena sana bwana Shadrack kwa kuweza kufika ndani ya 99.9.
Asante. Radio Dom 99.9, your official number one local radio station.